this generation.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
1-2-1-2-1-2 Top Zayd Dazzlers, we in the building. Punch to the Twangala.
Shine!
Boom, 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 boom. Yeah. Shine on! You shine, shine. Siwa fa, siwa fa, siwa zak, siwa kwan, Cindy seven zak. Siwa fa, siwa zak, siwa kwan, Cindy seven zak. Siwa fa, kosa kamba pawa zak. Siwa fa, a game. Chila muntu, nechua chakwe, umuntu muntu, bleni bombe. Siwa zak, siwa zak, siwa fa, siwa kwan, Cindy seven zak. Siwa zak. Siwa fuck, siwa kwan, sindi na muzako. Mind your business, a game. Choice your own, no method, feel the same. Bambi waka wala, bambi bate mwa makelo. Bambi wako dini, bambi bate mwa mishanga. Chila muntu, nechua chakwe. Umuntu mutwe, bleni wombe. Bama gana mano, filo kwa te pochimo. Nari shokwa, wimbo na fino. Nama na matempa ngomurele we filoso. Fuka fiche, fio mchinshi tupele. Ama zeto tukoma pameno. Busy ghost pink, party living japa mienu. Siwa fako kwa kwine na wakwenu. Thank God, julu sakaru ansumina. Manenga panga kushere fio kuwina. Tuyama na majonseo mwena mkwina. Siwa fako, siwa fako, siwa zaku. Siwa kwan, Cindy seven zaku. Siwa fako, siwa zaku. Siwa kwan, Cindy seven zaku. Siwa fako, sakamba pawa zaku. Siwa fako, hey game. Chila muntu, nechua chakwe. Umuntu muntu, bleni bombe. Siwa zak, siwa zak, siwa fak. Siwa kwan, sindi sewa zak. Siwa zak, siwa fak. Siwa kwan, sindi na muzako. Biu shai shai, fwe wakulu wanchi. Tolionse transpenda bata twika tapaka pito. Backward never, forward ever. 247, bafe ndegewa. I'm the money maker. Fish muinganje wa dictate. Kulu pia bat dene banda. Spirit of poverty, wala kwa soku. Kulu punch tota tuangala noti umungulu. Nalishuka, futi nalipado. One day kenda shakane koku sunka. KPK pona nangu mwampunka. Nalinumpa, futi nalishupa. Kashikaga wangfaka tombe kukubaida. Tieti tuchule twalibele lokucherela. Kane uchile tie tulisha mataela. Tupanja kwa makwacha papele taulaila. Siwa fuck, siwa fuck, siwa zak. Siwa kwan, sindi sewa zak. Siwa fuck, siwa zak. Siwa kwan, sindi sewa zak. Siwa fuck, osakamba pawa zak. Siwa fuck, hey game. Chila muntu, nechua chakwe. Umuntu muntu, bleni wombe. Siwa zak, siwa zak, siwa fak. Siwa kwan, sindi sewa zak. Siwa zak, siwa fak. Siwa kwan, sindi na muzako. Kopana kazama, kafuel usaka. Konzeni kumyesu. Top Z Dazzlers, we taking over this season.
The Big Boss
Cash Mula, Mr. Linus Pinos, King Man King Zo, King Natch Pabiti.
Exclusive to Zayd Hype Man.